Chabwino, ayi, izo zinali beke asana badwe. Ndipo kotero ine ndinaganiza. Chabwino, inu mukudziwa, ine ndimango ya mbali ya pala. Mtengo wake masenti 10. Chabwino, ine basi, iwo amandipatsa ine tikiti yanga. Ndipo, ndimango sainapo iyo, inu mukona. Ndipo ine, ndimalipira izo, amandibwezira izo. Ndipo ine, ndimakabweza izo. Chifukwa ine, ndimakala ndi ndanda nda wazimene ndalipira. Ndipo tsiku lina pamene ife tinali ndi msonkhano wa amuna olondera, mai, iwo anati. Nati uyu ndi ndani amene akubweza china chake chonga izo. Mukuona, mtsogoleriyo ine mukudziwa, masenti 10 kugulira kadzusa. Kotero, izo zimaoneka zochipa kwambiri kwa anthu enawo, ine mukudziwa. Ena iwo amakabweza dola, mwaona, madola awiri, chakudya cha madzulo. Ndipo ine ndimabweza ndende basi zomwe izo zinali. Well, chabwino ine ndinati, chabwino tsopano palibe chifukwa choti ine ndizibweza ndizitani ngati ine ndangodyera masenti 10. Bambo Fields yemwe anali superintendent wothandizira iye anati, pire uzingobweza dola muli monse bolako, anati, ndizo zimene ena onse wakuchita, anati, muyenera muzipanga zofanana. Chabwino ine ndinati, ine ndimangodya mbale yokha ya phala. Ndipo ndizimene ine ndimalipira, anati, oh, usamatero, usamachite konse zimenezo. Well, chabwino, ndiye ine ndinakaniza, ine ndizichita nazo chiani izo. Ndiye ine ndizilipira masenti 50 pakadzusa, ndiye ine ndizitenga masenti 40 a izo, ngati ndikufuna kugwiritsa ntchito chilichonse, ndizikawapatsa izo ana ena panseu. Ana ena, inu mukudziwa, amene anga oneke ngati akusowa sangweji yaing'ono ina yake. Sangweji naonso. Chabwino, ine ndinaganiza, mwina mwaka ine ndikoza, kulondola, imeneyo inali kampani kumene, ikulankula ndi ine monga choncho. Amene anali munthu wochokera ku kampaniyo. Kotero ine ndinaganiza, mwina mwake ine ndachita china chake cholakwika. Kotero kuno osati kale kwambiri, nali ndi bambo olondera, tsopano iwo akumalondera pa ndege, inu mukuona. Kotero iye anabwera pafupi ndipo anadzayima, iye anati mbale Branham, anati, mtengo uwu wakula, ine ndinati, yeah, ine ndinati, ana amasewera pansi pa mtengo umene uko. Iye anati, tingautsadzulire iwo, ine ndinati, yeah, koma musaudule iwo, mukuona. Iye anati, chabwino, ife tikufuna tikanaudula iwo. Ife tikulipirani inu chifukwa cha iwo. Ine ndinati, ai, sindikufuna kuti inu muudule iwo. Chabwino, ine ndikuwadziwa malamulo ochitira izo. Inenso inu mukudziwa, chifukwa ine ndinakhalako zaka 7. Ine ndinati, ai, ine ndinati, sindikufuna kuti iwo udulidwe. Koma inu mukhoza kuusadzulira iwo. Ine ndinati, ine ndimausadzulira iwo. Koma ine ndinati, inu mukhoza kuusadzulira iwo ngati inu mukufuna kutero. Ine ndinati, ine mbale wudu ndi ine tikukonzekera zoti tiusadzulire iwo. Ife timaisadzulira ina yonseyi kuno. Ndipo ine ndinati, koma ife tikufuna kuti tiusunge iwo pa chifukwa cha ana. Joo ndi iwo, inu mukudziwa, ana ang'ono awo amasewera pansi pa mtengo umenewo. Ine ndinachokapo pa ulendo, pamene ine ndinabwerera, iwo unali utadulidwa mpaka pansi ndipo utachotsedwapo. Oh, ukanakhala mlandu bwanji umenewo kwa kampani, inu mukuona, chifukwa chodula mtengo umenewo, inu mukuona. Ndipo kotero ine ndinaganiza, tsopano ine ndinati, ambuye, ine sindizichula nkomwe zimenezo, mukuona. Kaya ngati pali chilichonse chimene ine pa zimenezo nthawi zina ndimakabweza ndikangodya mtengo wa masenti 10. Ndipo ndimakabweza masenti 50. Mukuona, ine ndinati, ngati pali china chake cha zimenezo, mulole zimenezo zilipire izo. Mwaona, kuti ine ndibweze zimenezo. Inu mukuona, kuti ine, ndipo ine ndinasiya kumalota kukhala ndili ku public service company. Zitatero, mwaona, chifukwa icho chiyenera kukhala china chake cha kumbuyo kumeneko. Ife timayenera kupenyetsetsa zimene ife tikuchita. Ife tidzakumana nazo izo tsiku lina. Ana, kubwera kuno, amayi anu anabwerako tsiku lina. Trude, ine ndikuganiza iwe sumadziwa, ichi chikukhala ngati chakudzidzimutsa, ine ndikutha kuona. Ndipo iwe ukonzekera kuti utsirizitse sukulu. Ndipo ife tayendapo ulendo uwu wakuno limodzi. Ine ndilowa mu msonkhano tsopano, mwansanga ukangotha msonkhano uno. Ndipo ife tikhala tikupita kwathu. Ine ndimaganiza kuti ukanakhala mwayi wabwino kuti ndiyankhule nanu inu nonse. Ndiyeno ndimaganizanso kuti zikanakhala zabwino kuti ndiyankhule ndi ana pang'ono chabe musanatsirizitse sukulu yanu. Werenga ndime kuchokera mu Baibulo ndikungoyankhula ndi inu kuchokera mu mtima mwanga kwa pafupifupi maminiti 10. Ine ndikukusiyani inu. mukuona. Ine ndisanalankhule ndi anawa, ine ndikungofuna kuti ndiyankhule ndi akuluakulu kwa mminji chabe nawonso, nonse a inu. Ndi izo tsopano, mwina mwake iwo wakhala uli ulendo wotopetsa, koma chondichitikira chimene ine ndaphunzira kuchoka kwa Mulungu, ine sindingasinthanise ndi madola 10,000 pa zimene ine ndaphunzira kwa Ambuye kuyambira pamene ine ndakhala ndili kuno. Ine ndikukhulupirira moonadi kuti ndabwera pomvera kwathu ndikukulamula kwa wamphamvu zonse. Ndipo ine ndikuyembekeza ndikhoza kukhalabe mwa njira imeneyo. Ndipo pali pamene ine ndimabwera, chinthu chimodzi inali mwa masomphenya kuti ine ndinali nditayima pamwamba pa Tucson kumtunda kuno pamene kuphulika kunachitika. Tabwino, mbale Fred anali kumeneko pamene izo zimaphulika. Ndipo iwo anajambula chithunzi chimenecho, tsopano inu mukudziwa mumlengalenga. Ndipo ine sindimaganiza zochuluka za izo, sindimadziwa konse izo. Kotero izo zinayamba kundikhudza ine mwa njira ina tsiku lina. Ndipo mbale Norman, bambo ake a Norma ali pano, anandiuza ine anati, kodi inu munazizindikira izi? Ndipo basi pamene ine ndinayang'ana, pomwe apo panali angelo amenewo akuoneka bwinobwino monga iwo akanakhalira atakhala pomwe apo pa chithunzi chimenecho. Mukuona, ine ndinayang'ana kuti ndione nthawi yomwe izo zinachitikira. Ndipo iyo inali nthawi yomweyo pafupifupi tsiku kapena awiri zisanachitike. Kapena tsiku kapena awiri ine nditapita kale uko. Ine ndinayang'ana kumene izo zinachitikira kumpoto chakumawa kwa Flagstaff kapena Prescott, kumwe kuli kumusi kwa Flagstaff. Chabwino, ndiko kumene ife tinali, mwaona. Ndende basi mamayilosi 26 mmwamba bwanji, chinyontho sichingaduse kuposa 4 mamayilosi 4 mmwamba kapena 5 chinyontho mtunduli wonse wachifunga kapena chilichonse. Inu mukuona ndege zimauluka pa 19,000 ndiko kuti zikafike pa mwamba pa mitambo yonseyo. Inu mukuona ndipo 19,000 ndi pafupifupi mamayilosi 4 mmwamba. Apa ndi mamayilosi 26 mmwamba ndi mamayilosi 7 chopingasa izo. Ndipo maonekedwe a piramidi ngati inu munayang'ana pa chithunzicho. Ndipo kudzanja lamanja, monga ine ndinakuwuzirani inu, ine ndinaona moonekera ngero uja. Ndi uyo pamenepo atatulusa chidali mapiko mbuyo akubwera mkati. Basi ndende mmene izo zinakhalira, ine sindinazindikire izo pamene iwo poyamba pakhala pali zinthu zambiri. Basi ndikubwera panse utsiku lina, panali china chake chimene chinachitika, chimene chinayankhula ndi ine chokhudza chinthu chimene ine ndiye ndinakuchita. Ndipo iwo si uthenga wanga. Nthawi ina Leo Mercier anati mbale Branham, nthawi idzafika zikadzatha izi, anati pafupifupi zaka 5 kapena 6 zapitazo, mwina mwake 7, anati Ambuye adzasintha utumiki wanu mbale Branham. Ndipo anati pamene iye adzatero, inu mwina mwake muzidzangofolesa zipatala ndikuyankhula kuti iwo atulutsidwemo mmenemo mabedi ndi zinthu. Izo sizinamveke bwino, ngakhale ine ndikukhulupirira kuti mbale Leo amayesera kuti akhale woona mtima za izo. Mwa izo sizinamveke molondola basi, chifukwa mwaona Ambuye wathu Yesu sanachite konse zimenezo. Mukuona, ndipo iye amapita mzipatala, kunali mmodzi muchipatala chimenecho. Kodi inu mukumbukira kuti kunali kuti mu Baibulo tamanda la ku Bethsaida, unyinji wa ukulu wa anthu osayenda amagona kumeneko, olumala, azilema, akhungu, opinimbira kumadikirira ngero. Tsopano zimenezo zinali muchipatala cha uzimu mwene anthu amadikirira pa machiritso a uzimu. Ndipo apa mchiritso wa uzimu mwini wake anabwera, ndipo anadzamuchiritsa mmodzi, ndipo ananyamukapo. Kotero inu simungayembekeze munthu wachivundi kapena utumiki ungabwerepo nkudzakhala waukulu uli wonse kuposa chimene umenewo unali. Mukuona, ine sindikanatha kuvomerezana nazo izo. Koma pamene ine ndinayamba kutembenuka, mzimu woyera unabwera pa ine. Ine ndinamufunsa Leo kuti andipatse cholembera. Ine ndinatenga pepala, ndipo ine ndinazilemba izo. Izo zili muthirira yake lero, ngati mungadzapezeke konse kumene iyo ili. Ndi tirera yakale ya aluminium ija yomwe ine ndinayikamo chokonzera zipolopolo. Mukamalowa pakhomopo pali alumali kumbali ya dzanja lakumanja kumaso komwe kwa tirera, ilo lili pansi pamenepo. Ine ndinalika ilo pamenepo ndinati, tsiku lina iwe ukhoza kudzasolola ichi. Mulungu sadzasintha konse utumiki, koma iye amamusintha munthu amene ali ndi utumikiwo. Ndizo zimene ziyenera kuchitidwa. Mwaona, ine ine ndikudziwa chimene ine ndiyenera kuti ndichite koma ine sindingate ine sindingate kuchita izo mu chikhalidwe chimene ine ndili mochi tsopano chifukwa ine ndiyenera kuti china chake chiyenera kuti chichitike mkati mwanga imene chidzatengera mulungu kuti achite chimenecho ife tikukonzekera zoti tizibwerera kwathu ana apukwa ku nyumba onse aiwo akufuna kuti azibwerera kotero ine ndikusinkhasinkha zoti ndiwatenge iwo ambuye akalola mwina mwake ukadzatha msonkhano loweruka ndipo nkudzabwerera kuchokera kumeneko ine sindikudziwa koma ine ndikudziwa mwamsanga pamene china chake icho chichitika mkati mwanga ndondipangitsa ine kumverera za anthu mosiyanira napo ndi mmene ine ndikuchitira pano ine ndimawakana anthu waona ndipo ine sindimafuna kuti ndizikhalanso ndi chochita chilichonse ndi iwo inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza zimene ine ndimazitcha riketa iwo anali nazo zinthu zimene iwo amachita ine ndimalalikira ndikuzipereka konse ndipo mulungu anali atazitsimikizira izo mu njira iliyonse ndipo ngati iwo sanafune kuti akhulupirire izo bwanji iwo akhale okha ndiye ine ndinali kupita uko kuti ndizikakhala ndi bad chilimwe chikubweraci kukayamba kupanga zazovala kumeneko kukadikilira ku chipululu kusiya tsitsi langa ndi ndevu kuti zikule ndipo ambuye akandifuna ine kuti ndipite kulikonse iye azizanditumizira ine mawu ndipo ine nkupitako ndikukachita izo ndipo ndili pa msewu ndikubwera tsiku lina iye anandiyimitsa ine ndipo ine ndinaona kumene kuchimene ine ndimapitako ine ndikupita kwa china chake tsopano ndipo ine ndinaganiza ndikakafika ku nyumba ine ndikakhala ndi chimene ife timachitcha kuyankhulana kwa mtima ndi mtima mwina mwake ndikazika izo pa tepi ndiyeno kuchitira kuti anthu akathe kuona chifukwa chimene pakhalira kusintha kwa dzidzidzi tsopano ana inu tiyeni basi tiyeni tingokhala ndi mawu pang'ono apemphero
We are grateful for this.
Ambuye Yesu, ife tili oyamikira chifukwa cha nthawi iyi, kudziwa kuti ife tasonkhana pano. Ana ndi achikulire ndi ausinkhu wapakati. Ndipo ife tasonkhana mbali ino yamuyaya. Kamodzinso kuti tidzayankhule za inu ndi za zinthu zimene zikukhudzana ndi moyo osatha. Ndipo anawa amene akhala pano usiku uno. Ena iwo akumalizitsa sukulu ena anamaliza kale koma ine ndikuzindikira ambuye china chake chimene chinachitika basi maola pang'ono kusanachitike kugwedeza kwakukulu kuja kapena kuphulika kwakukulu kumene kunachitika ku phiri kumtunda uko kumpoto kwa Tucson pamene angelo a ambuye anatsika ine ndikukumbukira zimene zinalankhulidwa ndipo makamaka zokhudza achinyamata ine ndikukupemphani inu ambuye kuti mutithandize ife kuti tizimvetse ndipo mundilole ine ndithe kunena china chake kwa achinyamata awa usiku uno kumene chiti chidzawathandize iwo pa njirayi pakuti ambuye ife tonse tikusowa thandizo limenero pa nthawi ino mutidalitse ife pamodzi mutikhululukire machimo athu ndipo ngati pali chilichonse chimene ife tachita kuyambira pamene ife takhala tili pano chimene sichinakusangalatseni inu ife tikupemphera kuti inu mutikhululukire ife zimenezo kuti ife tikuzindikira lero kuti ife tilibe sitikudziwa za mawa ife sitikudziwa kuti mawa kubwera chiyani ife tiyenera kukonzekera lero kuti tikomane ndi mawa ndipo atate mulungu ndipo njira imodzi yokha imene ife tikuidziwa yochitira izi ndiyo kukonzekera kuti tidzakuoneni inu pakuti pang'ono ndi pang'ono ife tikuzindikira kuti ife tonse tidzachita zimenezo ndipo ife tiyenera kuti tidzakomane nazo izo nthawi ina kaya ndi mtendere ngati bwenzi kapena mwana kapena ngati mdani zikhale kutali ambuye kuti ife tisadzakhale china chilichonse koma ana anu omwe okondedwa perekani zinthu izi pamene ife tikupempha mu dzina la yesu amen lero pamene ine ndimadula maudzu molawirira kwenikweni m'mawa uno ine ndinapeza malo mu baibulo ine ndinaganiza chikhala chinthu chabwino kuti ndiwerenge pa nthawi ino ndipo ndizo chikhoza kusakhala chokoma kwenikweni ma ine ndinaganiza basi maminiti pang'ono kuti ndiyankhulepo ine ndikufuna kuti ndiwerenge izi kuchokera ku mutu wa 18 wa Luka woyera olemba anayi wonse amauthenga analemba za izi mutu wa 18 ndi ndime ya 18 ndipo mkulu wina anamfunsa iye anati mphunzitsi wabwino kodi ndichite chiyani kuti ndilandire moyo wamuyaya? Ndipo Yesu anati kwa iye, undicha ine wabwino bwanji. Palibe wabwino koma mmodzi, ameneyo ndi Mulungu. Iwe udziwa malamulo, usachite chigololo, usaphe, usabe, usachite umboni wonama. Lemekeza atate wako ndi amako. Ndipo anati, zonse izi ine ndazichita, ndipo ndazisunga kuyambira ubwana wanga. Tsopano pamene Yesu anamva zinthu izi, iye anati kwa iye, komabe iwe usowa chinthu chimodzi. Ukagulitse zonse iwe uli nazo, ndipo ukazigawire kwa osauka, iwe uzakhala nacho chuma kumwamba. Bwera unditsate ine. Ine ndikuganiza mawu akuti, bwera unditsate ine. Iyo lingakhale langizo labwino kwambiri imene ine ndikanapereka ngati ine ndikanakhala ndikuyankhula kwa ana 10,000 kapena ngati ine ndikanakhala ndikuyankhula kwa omwe ine ndili nawo. Ilo ndi lamulo, ndipo chinthu chachikulu kwambiri chimene ine ndikuganiza chinayamba chaperekedwapo kwa munthu aliyense, ndipo makamaka kwa wachinyamata. Unditsate ine. Inu mudzakhala mukumutsatira munthu wina wake. Tsopano inu basi, inu mukhoza kukumbukira zimenezo. Inu mudzakhala mukumutsatira munthu wina wake. Ndipo momwe inu muzimutsatira munthuyo, mukhale wotsimikiza kuti munthu ameneyu ndi ndani amene inu mukumutsatirayo. Mukuona? Ife, Paulo nthawi ina anati, mukhale unditsatira ine monga ine ndili wa Khristu. Mwakulankhula kwina, basi monga momwe ine ndikumutsatira Khristu, inu muzinditsatira ine. Ndipo tsopano, pansonga yotembenukira iyi stage iyi ya moyo, mene ife tonse timabwerapo, ndipo nthawi zambiri inu mwandimvapo ine ndikukuwa, Riketa, ndi zinthu, ndi mbado umene ife tili mkukhalamo. Izo si kwenikweni anthu ameneyo. Anthu ameneyo ndi anthu chimodzimodzi mmene ife tilili. Ana awo kunja kuno okhala ndi zitsulo za moto izi, akuthamangathamanga mu msewu ndi kumapitirira mmene iwo akuchitira, masuta ndudu ndi kumamwa mowa, ndipo atsikana kumavala mopanda makhalidwe ndi zinthu. Amenewo ndi atsikana ndi anyamata monga mmene ife tilili. Mukuona? Iwo ndi anthu. Iwo amakonda. Iwo amadya. Iwo amamwa. Iwo amagona. Iwo amapuma, iwo adzayenera kuti adzafe. Iwo ndi anthu chimodzimodzi monga ife. Ndipo komabe iwo akhala ali, iwo adzazidwa ndi mzimu oyipa. Iwo sakudziwa izo, osati chifukwa cha anthu, koma chifukwa nthawi zina, mtsogoleri wina yemwe iwo akhala akumutsatira, anawatsogolera iwo mu njira yolakwika. Tsopano atsikana inu ndi anyamata, mukudziwa bwinoko kuposa zimenezo. Inu mukudziwa. Inu munaphunzitsidwa bwinoko kuposa zimenezo. Inu muli nawo makolo abwino. Munaphunzitsidwa bwino kuti musadzachite chinthu ngati chimenecho. Inu mumadziwa bwinoko. Koma iwo sakudziwa maona, chifukwa matchalichi amene iwo amapitako ndi matchalichi amakono, achimakono. Ndipo iwo amangokhala moyo watsikuli, otchuka kwambiri. Ndipo oh my, ndicho makhalidwe asanduka ukoma kwa iwo. Mukuona? Kotero iwo chiyani? Monga ine ndinanena nthawi ina, msewero limene ine ndinaliona kumusi uko osati kale kwambiri, la Sodomu ndi Gomora, limene mkazi wodzazidwa ndi ziwanda uyo anati kwa Loti, mmene inu mumachitcha makhalidwe oyipa, ine ndimachitcha ukoma. Yesu anati, monga izo zinali mmasiku a Nowa, chomwechonso izo zidzakhala pakudza kwa mwana wa munthu. Lotero ife tabwelera kumalo amenewo panonso. Tiye ntimuone munthu uyu kwa maminiti pang'ono, yemwe ife tamuwerenga. Zosakayikitsa kuti mwana uyu anabadwira mbanja labwino, modzi-modzi monga ana inu. Iye analeledwa ndi makolo abwino, chifukwa zinatsimikizira izo. Pamene Yesu anapereka kwa iye malamulo a Mulungu, iye anati, ndawasunga wakuyambira ndili mwana. Izo zinasonyeza kuti iye analeledwa bwino. Iye sanangokhala wongotoledwa, ndipo inu mukudziwa, iye analeledwa kuti azidziwa chimene chili chabwino, monga ana inu nonse mulili. Mwina mwake anakula ndi amake oopa Mulungu ndi adadi, kuti anamuphunzitsa iye zabwino, pamene iye anali mwana. Chabwino? Zimenezo ndi zabwino. Mwina mwake ngati mwana wang'ono, amayi ake anali ndi zokhumba zapamwamba, iye adzakhale munthu wapamwamba tsiku lina. Abambo ake anali andalama zimene zikanamuphunzitsa iye ndi kumupatsa iye maphunziro amene iye akanakhoza, iye akanachokako ndi maphunziro abwino, ndi kuzakhoza kukhala wina wake mu dziko. Ndipo ndikuzipereka kwa amayi awa ndi adati kumuphunzitsa mwana uyu. Ndipo mwina mwake anafika pa nthawi yomalizitsa maphunziro chimodzimodzi monga inu mwaona, nthawi imene iye anakhoza sukulu ndipo anali ndi maphunziro ake. Zosakayikitsa kuti iye mwina mwake anali chonyaditsa ndi chisangalalo cha moyo wa amayi amenewo ndi adadi. Sindikukayikira mmasiku amenewo iye anali ndi akavalo abwino chimodzimodzi monga inu muli ndi magalimoto ndi adadi abwino ndi amayi chimodzimodzi monga inu nonse muli nawo, amene amaonetsetsa kuti inu muli ndi zovala zabwino ndi galimoto ndipo mutha ndi kuti muzisangalala ndi moyo. Basi china chake chonga chimene inu muli nacho lero. Ndipo abambo ndi amayi okhala amapemphera mosalekeza kuti mwana wawo asadzakhale ngati munthu wamba, kuti iye adzakhale munthu wopambana. Makolo onse amafuna zimenezo. Kodi munamumva Yesu akunena za lamulo limenelo, lemekeza bambo ako ndi amako? Kenako anayimikira. Mukuona? Ndipo ndicho chokhumba cha kholo lililonse, kuchita chopambana kwa ana awo kuti wakathe kuwaphunzitsa iwo, kuwapatsa iwo zinthu mwina mwake zimene iwowo sanathe kuzipeza. Umu ndi mmene ine ndimamvelera za ananga. Ine ndimaganiza nthawi zina zopita ku sukulu. Tsopano ine ndimaganiza kumutumiza Beke ndi Sara ndi Joseph mu masekondari sikulu awa ndi zinthu kumene izi zonse zimachitikako. Ine ndimaganiza ine ndiwatenga iwo ndipo ndibwerera nawo ku phiri ndi kukawalerera iwo kumeneko ndi monga amwenye amakhalira. Koma kuno ndi zimene izo zili, kumene chili mwa mwana chidzatulukira. Zilibe kanthu kuti ali kuti icho chiyenera kutero, icho chidzatulukira. Ngati muli choyipa mmenemo, icho chidzakatulukira mu msasa wachimwenye. Ngati muli chabwino mmenemo, icho chidzakatulukira mu msasa uliwonse. Mukuona? Chimene chili mwa mwanayo, mmene mwanayo anapangidwira, chimene chili mkati mwa iwe. Ndipo chimene inu muli tsopano, ndi chimene inu mwina mwake muli mudzakhale moyo wanu onse. Inu muli pa malo osintha. Kodi inu mukudziwa chiyani? 86% ya kutembenuka mtima kupita kwa Yesu Kristu kumachitika usanafike usiku wa zaka 21. Izo zimasonyeza zimenezo. Mawerengedwe amasonyeza zimenezo. 86% amene amabwera kwa Kristu amabwera iwo asanafike 21. Iwe ukadusa usiku umenewo, iwe umakhala utawumbidwa kwambiri kapena utakhazikika mu njira zako. Oh, ndizoteka ndithudi iwo amabwera zaka 78 zakubadwa. Koma sikawiri kawiri. Mukuona? Iwe umazipangira weka pamene iwe uli wang'ono. Iwe umakhazikitsa zokhumba zako pa chimene iwe ukufuna kuti udzachite ndi chimene iwe ukuyesesa kuti udzapange mmoyo. Iwe umaganizira za chimenecho. Ndipo pamene iwe ukuganizira, zoona malingaliro ako. Izo zimaperekedwa malingaliro ako ndi china chake chosadziwika chimene chimatenga ulamuliro malingaliro ako. Ndiyeno pamene zifika mu mtima mwako, ndiye iwe umazilankhula izo kuti iwe uchita zimenezo. Ndipo zikatero zokhumba zako zimakulondolera iwe kwa izo. Kotero amayi ndi abambo amayembekeza mnyamata uyu kuti zokhumba zake kuti zidzakhala zapamwamba, ndalama zokwanira kuti adzachite izo. Ndiyeno nzosakayikitsa amapemphera kuti uyu mwana uyu adzakhale adzapeze mwayi umenewo. Inu mukuona, iwo anali atachita zonse zimene iwo akanatha kuchita. Iye mwina mwake anali ndi akavalo abwino, ndipo mwina mwake iye anali wotchuka pakati pa akazi. Ndipo chimene angakonde mwamuna, mkazi angachikondenso mosinthanitsa, mwaona? Chifukwa ife tikukamba za moyo wa munthu, masolo, aonse awiri, amuna ndi akazi. Ndiyeno mnyamata atatha kukhala ndi mwayi onse uwu, mwaona? Iye anadzakhala ofewa. Ife timazitcha izo pamalo amene iye samadandaula zambiri. Makolo ake anali ndi ndalama. Iye anali kwambiri. Iye anadzakhala mwini. Bible limanena za izo apa za ngati nyamata mwini chuma. Ndipo ife tikuona pa usinkhu wa ung'ono mwina mwake usinkhu wa matini. Atangochoka kumene ku sukulu, atangomalizisa kumene sukulu mwina mwake masabata pang'ono zisanachitike. Kapena china chake iye anadzakhala, iye ndi mwini. Ndipo iye anali nazo zonse zimene mtima ukanazikhumba. Ndipo nyamatayo sanali Rike wa makono. Iye ndi mwana wabwino. Ine ndikukhulupirira pamene Luka analemba za iye kapena Mariko. Ine ndikukhulupirira anali iye. Yesu anamuyang'ana iye ndipo anasimidwa chifukwa iye anamukonda iye. kuona. Panali china chake ndi mwanayo, panali maonekedwe abwino. Amene anali pa mwana uyu. Mene iye amachokera ku banja labwino. Mene anamphunzitsa iye malamulo a Mulungu. Ndipo anaonetsetsa kuti akwasunga iwo. Ndipo iye anachita izo kuyambira ku bwana wake. Ndipo nyamatayu anali ndi chokhumba. Iye ankafuna moyo wa muyaya. Iye anati, mphunzitsi wabwino, kodi ine ndichite chiyani kuti ndilandire moyo wa muyaya? Mwaona, pa zonse zomwe uli nazo mdziko, mwabe solo mkati mwako imakuza iwe. Kuti pali china chake chimene iwe ukuchisowa. Chimene iwe ulibe, umachoka, kapena izo nthawi zonse sizimatengera kuti chingokhala chuma. Izo zikhoza kukhala kutchuka. Mtsikana wina wokongola, ali ndi kukongola kwake kumene iye akhoza kumakuganizira. Mwina mwake iye ndi wotchuka kwambiri ku sukulu. Mwina mwake mnyamata akhoza kumutenga mtsikana aliyense yemwe iye akumufuna. Iye amamvetera kuti iye ndi wotetezeka. Chimenecho sindicho chitetezero. Zonsezo zidzafota chimodzi-modzi monga duwa mmunda mukona. Zonsezo zidzapita. Sizingatenge nthawi. Lowa pang'ono chabe kwa dzuwa. Zimenezo zidzakhala zitapita. Ndiye muli ndi solo imene iye enera kudzakhala moyo wa muyaya. Ndipo mwana wang'ono uyu ayenera kuti anali ndi maonekedwe abwino chifukwa iye anadzipereka yekha kwa Ambuye Yesu. Akudziwa kuti ayenera kugwada pa mabondo. Iye anati, mphunzitsi wabwino, kodi ine ndichite chiyani kuti ndikhale nawo moyo wa muyaya? Iye anati, bwanji iwe ukunditcha ine wabwino? Anati, pamene iwe ukudziwa alipo mmodzi wabwino, ndipo ameneyo ndi Mulungu. Mukuona, kodi nyamatayu amaonetsera chiyani mu izi kuti iye anali Mulungu? Mukuona, iye anati, iwe ukudziwa malamulo, asunge iwo. Anati, kotero iye anati, malamulo ake ati mphunzitsi. Iye anati, malamulo alemekeza bambo ako ndi amako ndi zina zotero. Iye anati, izi ine ndazichita kuyambira ndili mwana. Mwaona, ine ndazichita izi. Iye anati, komabe iwe ukusowa chinthu chimodzi, chita kwagulitse zomwe uli nazo, ndipo ukazigawe kwa osauka, ndipo unditsate ine. Ndi mwayibwanji ameneyo akanakhoza kukhala Petro, Yakobo kapena Yohane, mmodzi wa iwo. Mwaona, mwanayo anali ataphunzitsidwa ndipo analeredwa bwino, ndipo anaperekedwa kwa Khristu kuti akamugwiritse ntchito iye muzofunikira zonse zimene iye anali nazo mwa iye zoti zigwiritsidwe ntchito. Mwina mwake wophunzira, mnyamata wa chuma, wa chikoka, kumene akana mafalitsa uthenga, ndipo komabe anawukana iwo. Chiyani? Chinali chinthu chopupuluma bwanji kwa mnyamata ameneyo? Mukuona, unditsate ine. Tsopano mwaona, iye ankayenera kuti amutsatire wina wake. Tsopano iye ankayenera kuti atsatire chikoka cha anthu amene iye amayanjana nawo, chikoka cha dona wina wang'ono, chikoka china cha gulu la nyamata amene iye amayanjana nawo, azinzake akusukulu, kapena amutsatire Yesu Khristu. Mukukhala wabwino kwake konseko, mwabe iye amadziwa kuti iye analibe moyo wa muyaya. Ana, ndicho chimene inu muyenera kuchiganizira. Mukuona, tsopano tamuonani mnyamatayo usiku uno, mene iye akanakhoza kukhala ndi chimene iye ali. Mne iye ali usiku uno. Iye ali kwina kwake. Iye anali munthu. Iye ali kwina kwake. Iye akudikirira chiweruzo. Iye akudikirira kuti adzakomane nacho chiweruzo pa tsiku limenelo. Anakana mwayi womwewo umene ukuperekedwa kwa ana inu pafupifupi pansi pa chochitika chomwecho. Ana abwino, ooneka bwino. Bambo abwino ndi amayi mene inu muli nacho. Inu simumaso angakhale kuti muchite kugwirira ntchito pokhapokhapo ngati mukufuna kuti mutero. Mukuona, koma pali china chake chimene chimayenda ndi zimenezo. Pali china chake chimene chimayenda ndi zimenezo. Mawu aja usiku uno samafa. Iwo akadali panobe chitsutso kwa mnyamata aliyense, mkazi aliyense. Unditsate ine. Mukuona, mawu samafa. Nthawi iliyonse ukalankhula chilichonse ingokumbukira. Kaya ndi mgalimoto mwako mobisika, kaya ndi paguwa, kaya ndi munsewu pangodya uli ndi bwenzi wako wamamuna kapena bwenzi wamkazi, kulikonse kumene zili iwo samafa. Iwo ayenera kudzakhala moyo nthawi zonse. Pamene ine ndinadzamuona mtsikana uja ine usiku wina m'masomphenya, mtsikana wang'ono wokongola wa zisudzo wa ku Hollywood, ndipo ine ndinamuona iye akufa akufikira akuyesesa kuti apeze thandizo. Iye anafa ndi vuto la mtima, abiti Monro. Ndiyeno zimenezo zakhala zili zaka ziwiri zapitazo, ndipo ine ndinamuona iye akufa, ndipo masiku awiri kenako iye anadzafa. Ndiye usiku wina ine ndinamva liwu la mtsikana ameneyo motani Ana anakhala kunduza ine atati inu mumapita ku River of No Return nthawi zonse. Iwo ali ndi sewero lofanana ndi zimenezo usiku. Iwo ananduza ine usiku ina ilo likhala likuchitika sabata kapena awiri mtsogolo nthawi isanafike. Ine ndinaganiza chabwino ine ndikufuna ndidzaonere zimenezo. Fuka ine ndinafikako ku mtsinje umenewo kawiri kapena katatu pafupifupi kasanu. Ine ndikuganiza chabwino ine ndinkafuna nditaonera izo. Ndipo abiti Marilyn Monroe anasewera sewero limenelo. Chabwino ameneyo anali mtsikana yemwe ine ndinamuona mmasomphenya. Ndipo anali ali pamenepo chitunzi ndi mmene ankachitira kachidwe komweko mmene iye anapanga pa The River of No Return. Pamene iye ankajambula chitunzi chimenecho mwina mwake zaka 15 zapitazo. Iyo chinali chitunzi chakale mwina mwake zaka 20 zapitazo. Ndipo iye wakhala ali atafa zaka ziwiri. Ndipo ndi uyo aponso wamoyo kachitidwe kalikonse ndi mawu aliwonse. Mbona izo zinakodwa pa tepi ya Magneto mpaka izo zikadali za moyobe pano. Sizo kazo ayi machiri chonse chimene ife timanena chimakhala cha moyo. Mawu aliwonse amene ife timalankhula sangathe kufa. Mawu akubwera kudutsa mchipinda chino tsopano maonekedwe a anthu television imawatola iwo. Iwo ukhoza kumayankhula pomwe pano ndipo iwo nkukhala akukumvera iwe kuzungulira dziko mphindi yomweyo. Ngakhale iwe usanawamve iwo mchipinda chino iwo amakhala kuzungulira dziko lonse ndi mphepo za magetsi. Ndipo chikanema chachikulu cha Mulungu chimatola zimenezo. Ndipo kusuntha kulikonse kumene iwe upanga ndi kachidwe kalikonse kamene iwe upanga iwe udzayenera kudzakumana nazo izo pachiweruzo. Mukuona kotero mnyamata ndi chinthu chabwino kuima kaye nkuganizira za zinthu izi mwaona chifukwa inu mudzakumana nazonso izo. Mukuona tiye timufufuze mnyamata uyu mwayi umene iye anali nawo ndipo mudziike monokha pamalo ake. Ndipo mtsikana modzimodzi basi monga alili Beck ndi Marilyn modzimodzi basi ngati kuti inu mwayima mmalo ake. Ndipo inu mukutha kumva liulija limene likadali la moyo panobe. Iro likadali la moyobe iro likuyendayendabe. Sayansi imati muzaka 20 kuyambira pano iwo adzatola liwu lake lenileni limene iye anayankhula zaka 2000 zapitazo. Iro likadali la moyobe monga ngati nsangalabwi ikagwera mnyanja ya mchere mafunde samasiya konse iyo imabwelera ku mtunda zikwi za mamayirosi ndipo imadzapotolokanso. Mene liwu liyankhulidwa kamodzi mu mlengalenga monga choncho iro silimafa nkomwe. Zipadzakhala chilichonse chimene inu muti mudzayankhule pachiweruzo izo zidzakhala zili pamenepo. Pamenepo padzakhala pali liwu la Yesu Khristu likumuyitana mnyamata ameneyo, unditsate ine. Ndipo iye akukana pachikanema zachisoni chifukwa iye anali ndi chuma chambiri. Mukuona ife tikhoza kusakhala konse zinthawi zonse zimene ziyenera kukhala ndalama. Izo zikhoza kukhala zinthu zina. Mukuona chilichonse chimene timachitenga kuti ndi chopambana kuposa kuyitana kumeneko mwaona icho chimadzakhala ngati ndalama kwa ife. Icho chimadzasanduka china chake chimene chimationonga ife. Tsopano tiye timutsatire iye pang'ono pokha. Chinadzachitika ndi chiyani pamene iye anachokapo? Iye sanamvere liwu lija la Khristu. Iye anapita ndi azimu zake. Mmene ana inu ndinu nonse ana abwino ndipo inu ndi akuti mukhoza kukhala ndi azimu zanu. Koma muzipenyetsetsa ndi mzanu wamtundu wanji yemwe inu muli naye. Ngati mzanu ameneyo akumutsatira Khristu kazipitani ndi mzanu ameneyo. Muzimutsatira Khristu nanunso. Koma ngati iye sakutero musachite zimenezo. Tiye timone iye tikupeza kuti iye mwina mwake anawasunga azinu zakewo. Iye anadzakhala mwini wamkulu. Iye anali mwini nthawi imeneyo. Tsogolomo ife tikumupeza iye atalemera kwambiri mpaka iye anachita kumanga nkhokwe zowonjezera kuti aziyikamo zinthu zake. Kokenako iye ananena kwa iye mwini iye atakalamba ndipo zosamalira za moyo wachinyamata ndi zinthu zitadutsa zonse zimene iye amachita mwina mwake zinali kusangalala. Mune bambo okalamba kapena mayi okalamba ngati ine mkazi wanga amayi anu ndi atati palibe mkomwe chilichonse chimene amachiganizira. Iwo sangathe samafuna kuti azituluka panja ndi kumakathamangathamanga mmisewu ndimukudziwa monga achinyamata amachitira ndi akazi achichepere. Kukacheza ndi yemwe ati adzakhale mkazi wako kapena mwamuna wako kapena mwaona. Iwo samakhala ndi zimenezo m'malingaliro mwawo. Iwo ali ndi ana iwo amasangalala zimenezo mudzakhala inu nonse mawa, ngati mawa lilipo. Mukuona ndipo kumuona mnyamatayu ndiye mwina mwake anali ndi mwina mwake anali asanakwatire mkomwe, ndipo komabe iye anali mwini wopambana, ndipo iye amakhala pa, ndipo monga zimakhalira mu Yerusalemu mpaka na lero, iwo amadyera pa tsindwi la nyumba nthawi iyi ya tsiku pamene kukuzizira panja usiku. Ndipo ife tikupeza munthu wina amene akujambulidwa ndi iye wopemphetsa, ndipo munthu uyu ataleledwa kuti azilemekeza oyandikana nawo ndi kumawachitira ena monga ukanafuna kuti ena adzakuchitire iwe. Mwaona, atakana kuitana kuja kwa Khristu, potsiliza zimaoneka ngati mnyamata ataleledwa mnyumba yoteroyo, zimenezo sizikanachoka nkomwe kwa iye. Maizo zinatero, izo zinatero. Ndipo apo pamakhala munthu pachipata dzina lake Lazaro, akumupempha iye chakudya. Ndipo sizimatheka, iye amachita kudya zinyenyeswa zimene iye amazisesa, osati kuzisesera konse kwa wopemphetsayo koma kwa agalu. Ndipo anali paliponse ndi zilonda, koma munthuyo anali wopeza bwino kwambiri kumeneko, ndiye iye analibe nkomwe chisoni. Iye anadzachita dzanzi chifukwa iye anali ataukana mwayi umene anapatsidwa ndi Khristu. Ndipo mwina mwake usiku wina nthawi iyi akupanga zomwelera zake ndi vinyo wabwino ndi akazi okondedwa atazikolekera zokolekera pa iye ndi zinthu monga choncho ndi zonse zimene mtima wake ukanazikhumba ndi kumamwelera opemphetsa atagona pa chipata. Ndipo kusanache mmawa otsatira iye anali ali ku Gehena akufuwula kuti Lazaro ameneyo abwere adzamuyike madzi pa lilime lake kusintha kwa malo. Ndipo inu mukudziwa pamene iye anati atati Abrahamu, tsopano iye akukumbukirabe kuti Abrahamu anali atate wa Ayuda. Iye anati atati Abrahamu, mtumizeni wopemphetsa uyo Lazaro atsikire kuno ndi madzi pang'ono pa zala zake kuti adzayike pa milomo panga, malawi awa akundizunza. Ndipo iye anati, ndipo Abrahamu anati, ndizo ine sindingathe kuchita zimenezo. Mumawu ambiri, ndipo pambali pa zonse izi iwe kuona iwe unali nawo mwayi wako mumoyo. Ili liti pamene iye anali nawo iwo, pamene Yesu anati unditsate ine, koma iye anaukana iwo. Iye anapita mnjira imene iye akanapanga ndalama. Ndipo zimenezo ndi zabwino, palibe cholakika ndi kupanga ndalama, koma uzimutsata Yesu pamene iwe ukuchita zimenezo. Mukuona, ndipo iye anali atapita mnjira inayo kutsatira unyinji. Ndipo inu mupeza kuti iye anati, ndipo Abrahamu anati, ndipo kuonjezera apo pali phompho limene layikidwa pakati pa iwe ndi iyeyo, mmene palibe munthu anayamba wali wolokapo. Ndipo palibe adzatero, iwo amene ali kumeneko sangathe kubwera kuno, ndipo awa kuno sangathe kubwera kumeneko. Ilo linayikidwa, palibe munthu anayamba waolokapo kapena adzawoloke. Ndiye tamumverani iye, iye afuna kuti akhale mlaliki kumeneko, kuitana kumene Yesu anamupatsa iye kuti amutsatire iye anali ndi kuti azikapindula miyoyo ngati mnyamata zinabwereranso kwa iye aponso. Iye anakumbukira izo, iye anali ndi abale 5 ndipo uko ku dziko lapansi, ndipo iye samafuna kuti iwo adzakafike kumalo amenewo. Iye anati mtumizeni Lazaro ndiye abwerere kuti akawawuza azibale anga kuti asadzabwere kuno, mwakulankhula kwina avomereze kuitana kwakuti unditsate ine. Kuona, koma iye anati iwo sakachita zimenezo. Iye anati inde ngati wina atauka kwa akufa monga Lazaro atabwerera ndi kukawuza iwo. Mukuona, izo zikusonyeza kuti ife tikati tafa iwe umakhalabe ukudziwa. Iye anakumbukira. Abrahamu anati mwana kumbukire mmasiku ako. Mukuona, iwe umakumbukirabe, iwe sumataya kukumbukira kwako, iwe umakumbukira. Ndipo kukumbukira kumene munthu angakhale nako, ndipo akanali kumalo omwewo anakumbukira mwayi umene iye anali nawo wakumumva Yesu akuti unditsate ine. Koma iye anamutsatira munthu wolakwika, gulu lolakwika. Iye anakhala ndi gulu lolakwika, ndipo anapita kumalo wolakwika, anakathera ku umuyaya wolakwika. Adzatsetsedwa psiti pa tsiku limenelo, adzachoka kwa Mulungu kwa nthawi za nthawi. Yesu nayenso ananena mawu akulu okhudza, ngakhale wina atauka kuchokera kwa akufa ndi kubwerera konso, komabe iwo sakatheka chifukwa iwo alinalo lamulo la Mose. Ndipo ngati iwo samvera zimenezo, ndi iwo sangamve ngakhale wina atauka kwa akufa, iwo sakatheka. Bwanji? bwanji kuti lamulo linalankhulapo china chake chonga zimenezo inde uziwachitira ena monga mmene iwe ukanafuna iwo adzakuchitire iwe ndipo iye anali atakhala pansi pa lamulo koma iye anamusiya wopemphetsa afere pa chipata mukuona iye anali atakhala pansi pa malamulo a mulungu ndipo komabe analephera kuti auone moyo wa muyaya waukulu uja ana inu mmodzi aliyense mukuoneka ngati anga inu mmodzi aliyense mukungooneka ngati ana anga amuna ndi akazi mwanjira ina inu muli mwaona kuyankhula mwauzimu ndiko kulondola ambuye mulungu wayika miyoyo yanu pansi pa chisamaliro changa chifukwa inu mumabwera kudzandimvetsera ine inu mumandikhulupirira ine mukuona ndipo muganizo lina la mawu inu ana anga amuna ndi akazi ndiko kulondola nthawi zonse muzikumbukira kusunga malamulo a mulungu ndi chinthu chachikulu kuleledwa mu banja labwino ndi chuma chochokera kwa mulungu ndipo kukhala ana abwino wokhala ndi umunthu wabwino monga inu muli nawo ndi zabwino zodabwitsa kukhala ndi maphunziro ndi zodabwitsa ngakhale kungokhala mdziko lino mwaufulu ife tili nazo zinthu zambiri zoti tiyamikire koma pali chinthu chimodzi chimene iwe sumachita kupatsidwa mkomwe iwe umayenera kuti uchivomereze icho chimenecho ndi moyo wa muyaya ndipo inu mudzachita zimenezo pomutsatira yesu basi kukhala ndi chokuchitikirani chobadwa mwatsopano musadzazikane zimenezo kankhani kakang'ono kamene ndinakamva nthawi ina yake ka munthu yemwe anali iye anali wosauka ndipo iye nthawi zonse ankafuna kuti ndikankhani kakang'ono kabwino iko nthawi zonse kakhala kali ndi ine chonchobe ndipo tsiku lina iye anatenga duwa ndipo duwalo linali la matsenga ndipo duwalo linamuyankha iye ndipo linati iwe wakhala uli wosauka moyo wako onse ndipo linati tsopano upemphe chimene iwe ukufuna ndipo icho chiperekedwa kwa iwe iye anati kuti phiriro litseguke ndipo ine ndithe kupita kumeneko ndikukapeza golide mphirimo chabwino ilo linati iwe usowa kuti uzinditenga ine kulikonse kumene iwe uzipita ndikuona iwe udzayenera kumanditenga ine kotero kulikonse kumene ine ndili kumeneko iwe ukhoza kupempha chimene iwe ukufuna iye anayenda kupita ku phiri ndipo phirilo linatseguka ndipo iye anakalowako maalumali anali wodzaza ndi golide ndi dayamondi mmene kankhani kakang'ono kabwinoko kakumvekera iye anayika dwalo pansi pa tebulo kapena mwala ndipo iye anathamanga ndipo anakatenga ngali yayikulu ndipo iye anati nendiyenera kuti ndipite ndikaonetse izi azinzanga ndipo tsopano ndine munthu wolemera ine ndili ndi chilichonse tsopano ndiyenera kuti ndikawaonetse izi ndipo kotero dwalo linalankhula koma inati iwe wayiwala chinthu chenichenicho kotero iye anabwerera m'mbuyo ndipo anakatola anati chabwino mwina mwake ine nditenge chiduswa cha golide ine nditenge chiduswa cha siliva ndipo kotero iye anati ine ndifulumira kuti ndikawawuze anthu mmene ndilili wolemera ndi zonse zimene ine ndili nazo ndipo iye anafika pa chitseko ndipo duwalo linati koma iwe wayiwala chinthu chenichenicho kotero iye anabwerera m'mbuyo kachiwiri iye anati muno muli mitundu yonse ya zinthu kotero iye anatenga mwala iye anati ine ndipita nditenga mwala uwu ndipo ndikawaonetsa anthu kuti phirili linapangidwa ndi mwala wanji kuti ine ndidzapeze njira yobwererera kwa iwo mukuona ndipo iye anayamba kutuluka pa khomo ndipo duwalo linati kuti ndikomaliza iwe wayiwala chinthu chenichenicho iye anati khala chete mukuona iye sanafune kuti alibvenso ilo kenanso wayiwala chinthu chenichenicho ndipo iye anathamangira pa chitseko ndipo pamene iye anatero chitsekocho chinazitseka kumbuyo kwake ndipo duwalo linali mkati chinthu chenichenicho chinali duwalo mukuona chinthu chenichenicho nali duwa zaka zapitazo ndili mwana monga momwe inu nonse mulili pano odyetsera ng'ombe kuno kumtunda kwa Phoenix ine ndinali kuwerenga nkhani ya ofufuza newspaper ya ofufuza ndiye uko kunalibe misewu kudusa kuno nthawi imeneyo kumangokhala tinjira ta michenga iwo akuchitabe kufufuza kochuluka kuno inu mukudziwa koma ofufuza uyu anali atabwerako ndipo iye anali atapeza ndalama zambiri ndipo anabowoleza golide wambiri ndipo akubwerera iye anadzakhala mkanyumba kamene iye anakapeza ndipo iye anali ndi galu limodzi naye ndipo galuyo anamumangirira panja ndipo usiku umenewo ndiko kunali chigawenga chimene chimamutsatira iye kuti chitenge golide uyu. Iye anali atamutenga iye ku migodi yakale ya Chispanish. Ndipo iye anali akubwera naye iye, ndipo galuyo anayamba kukuwa. Ndipo munthuyo samafuna kuti azisokonezedwa ndi galu ameneyo. Iye anati, "Kala chete!" Iye anati, "Mawa ndimutengera uyu uko ku mzinda." Ndipo ine ndika kuyamba kwa nkhaniyo kunali motere. Ndipo ine ndikamuyezetsa iye. Ndipo ine ndikakhala munthu olemera. Ndipo ine ndikagula magalimoto apamwamba. Ndipo ine ndikakhala ndi mitundu yonse ya akazi ndi maphwando akulu. Ndipo ine ndidzakhala munthu olemera. Kwa ine ndapeza kale chodzineneracho. Ine ndili ndi golide apa wambiri wake. Ndipo anati, ine ndika. Ndipo pamene iye anali kuyesera kuti agone, galuyo anakhala akuwabe. Chifukwa galuyo anali atachiona chigawengacho chikubwera, chikuzembera, chikudikilira kuti wofufuzayo agone. Iye anadzukanso kachiwiri, ndipo anamukuwira galuyo kachiwiri anati, "Kala chete!" Ndipo galu osaukayo analira modandaula, ndipo amayesesa kuti amuchenjeze mbuye wake, kuti choopsa chinali chikuzembera. Chikuzembera. Ndipo pamene iye kenako, pamene galuyo anayamba kukuwa, wofufuzayo anali ndi mfuti. Iye samafuna kuti azisokonezedwa, kotero iye anangodzuka ndi kumuombera galuyo. Ndipo wofufuzayo anaphedwa usiku umenewo ndi chigawengacho. Maloto ake onse azabwino sanamuchitire iye chabwino. Bwanji, iye anatontholetsa liwu limene linali kumuchenjeza iye. Palibe aliyense amene angathe kuyesera kuti achite chilichonse ana inu, simudzatha konse kuti muchite chilichonse cholakwika mutatha kuleledwa mmene inu mwachitiramo. Inu mudzakhala mukumvelera china chake chikukuwuzani inu kuti musachite zimenezo. Tsopano musadzayerekeze konse kuti mudzalitontholetse liwu limenelo likamadza kuchenjezani inu. Ndipo nthawi zonse muzidzakumbukira kuvomereza liwu lija limene linati, "Unditsate ine." Ndipo inu nthawi zonse mudzatulukamo muli bwinobwino. Ine ndikukhulupirira inu mudzatero. Ine ndili nacho chidaliro mwa inu. Koma nthawi zonse muzikakumbukira kuti Yesu liwu limenelo likadalira moyo pa dziko lapansi usiku uno. Modzi basi monga liwu lililonse ndi mawu aliwonse amene ife tinalankhulapo akadalira moyo panobe. Pamene liwu limenelo litulukira pa funde la mpweya wa magetsiro, mwaona, inu muli ndi chotumiza pano chimene chimatumiza ilo. Inu ndi chotumizacho chimene chimatumiza ilo. Tsopano izo zimatengera maloti azitola zimenezo. Ndipo Yesu anali chotumiza cha mawu wa Mulungu, pakuti iye anali utatu wa Mulungu utaonetseredwa mwa munthu mmodzi. Iye anali Mulungu wa mphumphu ndi munthu wa mphumphu. Ndipo utatu wa Mulungu, utatu wa zikhumbo za Mulungu, monga ngati zozakhala Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, zinayimiriridwa mwa munthu mmodzi ameneyo, Yesu Khristu. Kotero apo iye anali mawu. Ndipo iye anali chotumiza chimene chinati, "Iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya." Mukuona, indetu ine ndinena ndi inu, iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wamuyaya. Tsopano mawu amenewo anatuluka kuchokera pa chotumiza. Iye anati tsiku lina, "Indetu ine ndinena ndi inu, ngati mudzanena kwa phiri ili, suntha, ndipo osakayika mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti zimene inu mwanenazo zichitika, inu mukhoza kukhala nazo zimene inu mwanenazo." Tsopano ngati inu mutangokhala malo otolera izo, ndi choyendesa china mkati mwanu, mwachikhulupiriro izo zidzakusunthani inu kupita mu mkombero wa Mulungu mpaka ku kubadwa kwatsopano ndi kukabadwa kachiwiri. Ye inu nthawi zonse mudzakhala mukulumikizana kuti muzimva liwu limenelo limene nthawi zonse lizidzakuchenjezani inu pamene choopsa chikubwera kwa inu. Pamene zinthu zavuta zikulakwika, icho nthawi zonse chidzakhala chenjezo kwa inu. Ndiyeno mmalo moti tsiku lina mudzakhale ngati mwana mwini chuma uja yemwe ife tikumukambayu, mudzakhala munthu ngati mtumwi Petro, Paulo, kapena wina wake yemwe anapindulira mioyo kwa Yesu Khristu. Inu mukachite zimenezo. Ana tingapemphere. Ambuye Yesu achinyamata, abambo ndi amayi amawa, ngati mawa lilipo, ife tiyenera kuwaphunzitsa iwo. Ambuye, ife tikumvera kulemedwa kumeneko kuti tiwaphunzitse iwo ngati kuti mawa likubwera. Ngati kulibeko, ndiye tsiku lake ndi lero. Ndiyeno Atate, ife tikudziwa kuti palibe amene amalandiridwa pamaso panu palibe munthu angadzitamandire, palibe mapunziro ngakhale zidakhala zabwino ngati zinthu izi, palibe ntchito zabwino, palibe malo achipembedzo, palibe kuwerenga maganizo, palibe kalikonse kamene kangamutsimikizire Mulungu koma Mzimu Woyera. Iyeyo ndiye chida, Mulungu mwini wake, maonekedwe a moyo wamuyaya, amene angabwere kwa ife ngati munthu payekha. Ndipo ife tili othokoza chifukwa cha izi. Indedi, zinafotokozedwa pamene Petro anapanga chivomerezo. Yesu anati kwa iye, thupi ndi mwazi sizinawulule izi kwa iwe. Iwe sunapunzire konse izi ku seminare, iwe sunapunzire izi mu sukulu ina. Ndi chinthu chawekha, china chake chimene munthu aliyense payekha ayenera kuchilandira. Inu munati pa thanthwe ili, ine ndidzamangapo mpingo wanga, ndipo zipata za Gehena sizidzatha kuwulaka iwo. Ndife othokoza chifukwa cha izo Ambuye. Liwu limenelo likadali la moyo usiku uno, ndipo malo alipobe, malo akunja, malo omvetselera, malo olandirira achikhulupiriro amene atha kulandira ilo. Ife tikupemphera kuti wina aliyense wa anawa alilandire ilo Ambuye mmitima mwawo. Ndipo azikakumbukira kuti sizimene iwo amachita kuti akhale abwino, koma iwo Mulungu samatiweruza ife ndi zimene ife timachita, koma ndi zimene ife tinalandira. Ife timapulumutsidwa ndi chikhulupiriro chathu, ndipo sati mu ntchito zathu. Kotero ife tikupemphera Atate akumwamba kuti iwo agwire masomphenya awo tsopano, ndipo aone ndi kumva kuitana kwakukulu kwa muyaya kuja kwakuti, bwera unditsate ine. Mlole mmodzi aliyense wa iwo Ambuye apotoloke kuchoka kwa zinthu zonse za mdziko, chivundi ichi moyo osadalirika, pamene iwo ali pano usiku uno ndi tsitsi lawo la golide wa blonde, ndiye na iwo tsitsi lawo la kuda, ndi maso akuda, ndi maso a blue, ndipo akhala ali pa chiyindeyinde chawo imene iwo anayamba akhalapo. Ndipo monga mlembi wamkulu ananena, kumbukirenso mlengi wako masiku a unyamata wako asanadze masiku oyipa, ndiye iwe sudzakhala ndi chisangalalo nazo izo. Momwe Ambuye Yesu inu munanena kwa Petro, pamene iwe unali mwana, iwe umayimirira ndipo unkapita kulikonse kumene iwe ukufuna, koma pamene iwe wakalamba wina amakunyamula iwe kupita nawe kumene iwe sukanati upite. Mlole iwo akakumbukire tsiku lija ndi lero, nthawi yake ndi ino, perekani izi Atate, ine ndikumutenga mmodzi aliyense wa iwo ngati mwana wangawanga pano usiku uno kwa mwana aliyense pano. Ine ndikumvera kuti inu mwawayika m'manja mwanga kuti ndiziwayang'anira iwo. Ine ndikuwatenga iwo onse ndikuwachotsa kwa Satana, ndikuwachotsa kwa imfa, ndikupita nawo ku moyo mwa Yesu Khristu. Amen. Akudalitseni inu, ana. Zinali zabwino kwenikweni kunena mawu pang'ono kwa inu, ndipo ine ndidzabwera nawenso bile. Ana abwino, ndikuthokozani inu mbale Fred. Ambuye akudalitseni inu, Ambuye akudalitseni inu Mulungu.